kia o baba iPhone.
Kuna watu tulikia
uliwa team na kia o baba iPhone.
Kuna watu tulikia
uliwa team masafu o baba team small.
Tuliwa team masafu
uliwa team masafu o baba team small. Shaka mchikora mutaki singolezo chikurungo chimanyo busonda. Tisi kukanya bloody water zisondo. Pintu nubo kusi yango na wetis yeah. Hati sente zirye everyday we pate. Babad maini bafe tisi nemo vidate.
Hati sente zirye everyday we pate. Babad maini bafe tisi nemo yeah.
Vidate. 1. Life for mwana nenyu mekiro. 2. Barasta boti wakira turo. 3. Ekiti kitambule mulo. 4. Fati pate nenyu mamuro. Muliwa team na kia o baba iPhone.
Kuna watu tulikia
muliwa team na kia o baba iPhone.
Kuna watu tulikia
muliwa team masafu o baba team small.
Tuliwa team masafu
muliwa team masafu o baba team small.
Tuliwa team masafu
abatoro tutabukire kaguza taitanye kitu kitabukire kabago mnyama tatukazire mukama kaguza makvina msaidia tayangwa Kora bata lyrics machiwa oba bazi hakaha babo gam na banyumira mbagi sokoto na retoro mbaru nyumisa ya dentu kana
everybody wanna better know me kingin na di singin na di rito babo flow babo main wanna di mano me dem san boy babo gam to di top
te pate ndo kazi ne pate 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 ndo katere pate 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 ndo kazi ne pate 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 ndo katere pate muliwa team na kia o baba iPhone.
Tuliwa timu masafu.
Maa.